isendaweni angibhalwe ifane ebusweni usalele nawubheka ubhenge ekamereni nasemini besigruva beshibizile ntonja DJ iyinile ijuna yudlala ijini bethuna ayibo ta-ta-ta-ta-ta shaya lezakamshana phaba zinamba budlabhankalakatha nephalaphala ntwana kamduze akuhlala labushe yathanywa wajuse phela nguliswa nguwe undenza ntoni weqoma undenza ntoni yaza ngisabuni kanti isigubu undenza ntoni undenza ntoni weqoma undenza ntoni yaza ngisabuni kanti isigubu undenza ntoni. Mama, she is here next door. Zobuya ngomso.
Chance, I'm a man. Check.